you know. Guardian angel talking about protection, Father God, you know. Yo, Vicky, let him go.
Vicky, Father.
Selecta na wewe, najua unachunga maisha yangu. Selecta na wewe, niko sawa sawa. Selecta na wewe, najua unachunga maisha yangu. Niko selecta na wewe, niko sawa sawa.
Selecta na wewe. Selfie na we, wangu mtima unamumujipa na we. Natamani tuku kama ata selfie ni post ili watu wajue. Niko sambamba na wewe. Selfie na we, wangu mtima unamumujipa na we. Natamani tuku kama ata selfie ni post ili watu wajue. Ya niko sambamba na we. Maumi uliasikia, milango ukanifungulia isoma. Blessing nikazipokea, niko sawa. Maumi uliasikia, milango ukanifungulia isoma. Blessing nikazipokea, niko sawa sawa.
Selecta na wewe, najua unachunga maisha yangu. Selecta na wewe, niko sawa sawa. Selecta na wewe, najua unachunga maisha yangu. Niko selecta na wewe, niko sawa sawa.
Niko selecta, kwako tundo mina datu. Kile natisha mina pata, enemies unawaskata. Kwa kutamka makasata, niko sawa, niko selecta. Kwa kutundo mina data, kile natisha mina pata. Enemies unawaskata, kwa kutamka makasata, niko sawa, sawa.
Maumi uliasikia, milango ukanifungulia isoma. Blessing nikazipokea, niko sawa. Maumi uliasikia, milango ukanifungulia isoma. Blessing nikazipokea, niko sawa, sawa.
Wanajua,
wanajua.
Niko selecta walionicheki kwenye slam wanajua,
wanajua.
Niko selecta walionicheki kwenye cell wanashangaa. Niko selecta